Records.
Sasa yupo gerezani, ana kesi makinikia, ndio inayomnukia. Ana kesi